track. Boy, aye, look, I swear tangu mini mbebale Nime date na mademu wengi ila weni wapeke Ata mapenzi tukifanya ni shere Mana yomiliyo inavosikika kama tunamchinja mese Mase market gano nataka Nitakupa vyote ila tu msaao kusutalaka Alafu au maboso kikutaka Wambiyo kuna mpenzi Alafu na kupenda haswa Wanachotaka kwa kutu ni anasa Chill tu na rasta Tunaenda slow not faster Na kama mapenzi yako hapa Alafu so kinyonge Kama wow tunakula bata So nikisema love You say my love you too Nigga say my need you too Nagari ipo mama tutembe kwa mgu You know what it do And I do it for you
Mabuba lama jikwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba, unanibamba
Hili penzi reta kuja nini uwe
Unanibamba, unanibamba
Malia, malia Si hata nipo muwe na bigi
Bamba,
oh yeah
Umenituliza, give me that kupe mitulinga Kazi mejiki na na mjujiza, ya moto sana puliza Give me that na navyo bugida, mipe mambo ya pwani Baby come to me Nimekupa mayato Nimefundi Moyo wangu mali yako
Yani tamani Mini kijikata ujue for you Kwani pa kampani Chizi nimedata ujue for you Mabuba lama jikwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe Mabuba lama fukiwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba, unanibamba
Hili penzi reta kuja nini uwe
Unanibamba, unanibamba
Umalia, umalia
Unanibamba, unanibamba
Nache basi hata nipumuwe na
bibi Unanibamba, unanibamba
Oh yeah